I can feel your cold.
Waka, wakoro na mutaga chikesh. Wauno na mutaga chikesh. Chikesh ya pa. Watakuchukia, watakuchia na utakumiliaga. Na ikitokea, umefanikiwa mwona wanashoboga. Isia za mziki, isia za moyo wa mashabiki. Isia za sauti na kunywa bia kudada deki. Isia za sajuki kwa wastala Vanessa Juicy. Isia za jikeshi kwenye mziki sitabi.
Una celebrate,
oya selele, o watu wana sele.
Celebrate,
una shelele, o mungu una shele.
Celebrate,
oya selele, o watu wana sele.
Celebrate,
una shelele, o mungu una shele.
Aina ukabila, na wangata kodisira. Aina kupoa poa kodi uba wachukue masira. Oya fufura, mbona umekuja na ndara. Kuna mitungi, kuna shisha, utakufa we mbwa ujala. Oya bladi pipi kushi, fresh, mitungi, fresh. Kombe na madem kila kitu, fresh. Ata watu seme kila siku, fresh. Pita na genga sipiti peku, fresh. Bibiti, fresh, sauti, fresh. Macha watu waeke kwenye buti, fresh. Wapige magoti mbaka saluti, fresh. Tukia masinza tupoe masati.
Tuna celebrate,
oya selele, o watu wana sele.
Celebrate,
una shelele, o mungu una shele.
Celebrate,
oya selele, o watu wana sele.
Celebrate,
una shelele, o mungu una shele.
Isu wana fulai, wana enjoy. Sasa vipresha vya nini watu wana jidai. Wana fulai, wana enjoy. Sasa vipresha vya nini watu wanajidai.
Watu wana celebrate, stoni celebrate. Watu wana celebrate, kabineti celebrate. Watu wana celebrate, oya fido celebrate. Watu wana celebrate, oya bloody celebrate. Dance, dance, dani ya party. Dance, dance, si ume fly. Smile, Morogoro cheza hapo ulipo. Mtwara cheza hapo ulipo. Magala cheza hapo ulipo. Dodoma cheza hapo ulipo. Cheza hapo ulipo. Tanga cheza hapo ulipo. Sumbawanga cheza hapo ulipo. Tarime cheza hapo ulipo. Cheza, 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 cheza. Nakubali sana wanangu wa Zanzibar. Nakubali sana wanangu wa Morogoro. Nakubali sana wazee wa show. Weka gani hapo? Stone maker, maker gang. Beat killer, beat kali. Anakubali sana damani supplier. Supplier wewe. Anakubali sana mwanangu bloody. Anakubali sana maniga pisco bie. Anakubali sana kabineti mandunda. Ha championi peba. Peba mawe, mawe. Weka.